Yeah, it come in me wallet and Nathan, you're the bad boy. My daddy tin, she never go high. She love music and she like high. In the sunrise, she wake up and smile. You're so beautiful. Holy dagalo woma wasuka katunkuma. You're so wonderful. Oli mulunji onyirira watera nze tontama. Leka nkukuba kama mumatu. Gobe kasenge jakaka wakande. Gama baby siri mulalu. Mukwano gogwe gunta wanyo. Kono mwana mwagala. Mwagala byadala mwagala. Na kupenda nkwagala. Nkwagala nkwagala nkwagala. Kono mwana mwagala. Mwagala mwagala mwagala. Nakupenda nkwagala, 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 nkwagala. Baby yankubera ida yo jempoera. Omukwana kwagala simsera. Vamo vesu diya ono tomzolea. David in a dream of. Yeah. Kiri 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 mabero. Wajihulira ngamani vijawe vikwabe. Yegumbayo mugongo. Yade bakutunda nga bakusera na nzira mukwano ngula kugwe. Yade bakutunda nga bakusera. Nzisipuwa ono mwana mwagala. Mwagala byadala mwagala. Nakupenda nkwagala. Nkwagala nkwagala nkwagala. Ono mwana mwagala. Mwagala mwagala mwagala. Nakupenda nkwagala. Nkwagala nkwagala nkwagala. She never go high. She love music and she like high. In the sunrise, she wake up and smile. Baby yankobera ida yo jempoera. Omukwana kwagala simsera. Vamo vesudi ya ono tomzolea. David in a dream of. Leka nkukuwa kama mumatu. Gobe kasenge jakaka wakande. Gama baby siri mulalu. Mukwano gogwe gunta wanyo. No mwana mwagala. Mwagala byadala mwagala. Ndakukunda. Nkwenda mwagala. Mkwagala mkwagala mkwagala. Mwachichenga. Mwana mwagala. Mwagala mwagala mwagala. Ndakukunda.